The reason for this gathering is because of some intel that I've received. My sources have revealed to me the word that's on the streets. Is everybody here? Y'all can take a seat. And I believe that now we can proceed. Now there's a heist that is about to happen. And ain't no way that we gon' let it. We need the whole team and probably them paramedics. We're looking for a black van. We don't know where it's headed. That's why we need to work fast, because you really gotta get him. The whole plan is orchestrated by six guys. Apparently it's hard to spot them because they're disguised. And since they're trying to get rich by breaking the law, let's just get one of them and convince them to switch sides. A bargain plea is all it takes, and it shouldn't be hard on we own the state. I'm the chief, I'm on this case. How they gonna try to fight police? This gonna be great.
I'm in the game, they'll never find like me to relate. I got no master, pull the trigger, just a shot, I kill it. Oh yeah, I'm heartless cause I know nothing about feelings. I fucking don't care after messing underwater chilling.
Checking a garden, why they acting like they don't know who they fucking with? When in the real sense, man, I'm the nigga like Schwaz in it. Through to the duck in it, ski mask about to put the work in it. Put in a sundan dang and 30 bullets, I'm a market with.
Hamakarani wana jichacha na mambita jiwa mekafunga man. Loha tu checking a mutu. Tunaenda kuchukua hizo mabunda ya tuko rada ya mambanga kabla wajafika si tushakafunga ha tukiwinda sa tunacheki kwa runinga vile tumeungusa wa
remember bwa kinyonyesha kisogo saikata vile na nendo the logo ngoso na swani kileta ni zogo na skizwa nairo tanganyika kidogo kongo noti nataka kwa walenje hii ni kitu nono semi kaliche kani wera utabonga na manager kwangi smooth na kwanga na challenges
huku ni si tunaleta gashida tumetanguliza you follow the leader mondo ni faster hatupotezi mida si ni wanyama tunalalanga mbuga
tunalalanga mbuga smogi unga shot nikishuti na kwanga ulunga kawe ni simba misimba wa yuda mlena kincheke na boss kama ruga
mishoni ni safi na hakuna kitu inakuja kunikatizia beba silaha zangu bila worry nitaziko kinikikaribia kamarada ni safi toka pole pole majirani kusafishia anything inaruka mbele yangu si bahatishi ninamalizia
AK-47 Mac 11 kuja kuchocho bro nimekaripia usijaliti ya kani rap ni mina shaking na current tumemari here with the best pillar DJ Khalid dia leo ni kwa dandia tushapanga idea tukisha wapora tunafuata njia nilimea jubro nilipandilia
I had them asking who's this chick and where is she coming from I'm the one you've been waiting eagerly to get in the ring I'm not in a hurry but you know it's never early though hanga imevamia my people so niko hapa ku spin ninatembea kwa hewa sikanyagi chini nimepoteza gravity na pepe ya all over muni cheki munataka niuliza how to be ligi imebadilika nacheza na mabazenga wananyonyesha garills na si ni kama naringa na bambika nikiona hii matunda ya bidii
kakuna popo kwa scene gunshot target alikufa clean one shot pena be feeling like will hanko kwazi libidi watu pige mag shot umbap tuna rap kibera dirunda tuna trap when bitch tukupate dunga umedunga mavunja when kapta tupata inda tuko lap you can see it in that on the map
atikatona nataka kolabo za bure
fuck that pigo slap ba. Inakuwa mada kesi tukiwasili.
Wanataka sound city na watu wana sound silly.
Oh really?
Nasikia ni juzi tulishinda mili.
That's cause I pull up with the Draco, leave rappers all in their feelings.
All you cats is acting up, but you rap it, it ain't for really. Kauko sawa, misko sawa, iyo story wachia mviri. You bunch of iPhones, ndo mwezi weka siri. Ulishinda mili, bambona ukai katajiri.
Nope. Lipata pake bro nika invested. No resting zingine nika save. Why you questioning? Back in the streets watu bongi na masanse. All I can say headquarters tuta pull up na masenke.
Amevurisha mabia ya nataka kanjwe. Siapa ni zogo unabishana na ma big thing. Tuma mambanga tawapona di mabunde. Jachisha tukifika utajua nani ya kona sentence.
Mkona sentence but all I can gather from this is vengeance. Surrender now cause in a few we bout to make an entrance now. There's only two ways this thing is gonna roll. And call me spill cause I'm just trying to wanna bro. Kuna option ya kamiti, unaza talk na parole. The other option it is sassy and we know how that goes. But clearly I see you decided to choose death. You ain't ready to negotiate, now please who's next?
Ni murasta wandonyo, nan kadogo though miwa mada kwa soko. Miwa big ya show, FMC mini, MC mini teacher. Ukuivya tuogopi kuchachisha kuchoma picha.
Choma picha, choma visa, choma CV, choma sifa. So na uliza mbona chuki, mbona sira, mbona vita. Nasikia chicho piako apu mumeshi. Kamtoka sita, ngoja sister. Amogopi makarao mkona kika.
In fact makarao ndo dhani wando ututishi. So bunduki wanabeba hazi wezi tugwaisa. Samahani tafadhali hunileshi kwa sahani. Mindo ratili na wapima nyuma na mbogi ya fida.
Sana sana mikuwa ga beast mode. Na swezi distort mafala bado wana kiss gods. Bado wana tiptoe. Tipi tip do, nikipiga reggae show. Izi do tunazisakanga uku home baka kwa shows. I Kenya tu sahi tunajitanga danger zone. Tunapendaga shere juga vai nanga form usani pime kwama kwa magunza onaga form ndo juu ya wakta kicheki vile walimada gengeton
gengeton kisumua biro girende wrong danger zone gimanya nyaka kikora zone ane zone ombito achamu kyo renge koti ya une dot hata juu ajui cause I'm the ghost
adwa nyoba tikwari atunegweka dhirikari nogo tweka tomarege mana shoka na minisha bonga na ndenga ncha ikoka ya mdomo siya chocha kwani hii change buda inanzaga
ni mina wewe sio vita kaya kuku na mwewe. Tukisha sort difference yetu, agiza upewe, love to lewe. Tukichana tukilalo ya lele. Nimechoka na hicho kibana, tusonge mbele. Tuhimsiki mebeba mabata, kuna karata inasakatwa. Zekil mtu walileta matata. Ilibaki kidogo ni omoki na timi, na bade wa shenzo alikata. So usinipe msomo, ni dhani umesoma na kumbe ni shule ulihata.
Nonsense, ibendi weyo mangenya, ngoma racha, ngoma timi. Uhero gabanduka jija miriambo, ingitumki timi. Samoko uhero gabondo ji, ibedi ngewa kuongo. Nikiduaro bedo wa life surrender faster. This is the whole police. Mkona chese kutoka ingori, only come to comply. Na wezi banja vako apa, we don't take no lies. Elisha Elina Ben C, don't even try to offend me. Nasikia nyini ma MC, mkitaka kubonda then speak.
Toka kitambo majina ni Elina Saina, chana katak zin. Kwa grind na kwanga hard, so yapa ni crime scene. My time ni pate back na kika tai chi. Kantai ni kame back walai mtani ti.
Washa ni TG na Ben C mtani, wananita the true ninja. Ama preacher na scan menaswa juni. Kama ni nakicha kukikuchani na tisha daily na zidi kuchachisha. Hata licha ya konywa bado tunazidi vimba kichwa.
Yeah. Sezi kantaka skamfuko pia iko chakas. Nilikuwa na saka kakrobatik flani ya kosakas. Wakaleta frakas kuni dhulumu kaga vimakas. Ati na trespass plus na kas kama raskas.
Na zangu rastas zimefanya nkashiki kan. Mesiki kan kipiga dili katili alkadhalika. Na keep it clean kadobi hawamini njili nimeshika. Wamesiki kwa kisema mrasta lazima banki ya meshika.
Juja dasta uju master mekukonfuse na gangster. Weni pasta sijui kwa nini unafanywa kadasta.
True factor, in fact, sami ni friendly kuliko Kaspa. Hata maji siwezi kata, mi uvumilia kama cactus.
Mi ameni nasa, kanitandaza, ati nilikuwa napiga anasa. Pingine sasa nitoka kitu, lakini sina ata shilingi ni tafash.
Usijalika kitu utapata, lakini usidhubutu kuwapa. Itadhibitisha tu umeblanda, so kitu tutafanya ni kuwapasha.
Mister, hii ni business, we speak. Kudisturb, risky. Kudiscuss, jua blisters kwa hii class tricky. Wametukalia kiti, na daia inyiti. Kuwa discharge, ni normal, tuneza dedia kamiti.
Min don't go in charge, these streets, and in fact, siski easy. Excuse muna toa zina disturb. This be the last chance chusai to shut dispatch 50 tactical soldiers. I'm to keep up chill please.
Still bado na kesi juu venye madrapa na kill. Wanan consider kama Messi venye na droga na skills. Na compose until ni pop smoke kwa drill. Niko madre adi snoopa na die a line is still.
A line is still na benzi mina keep it real. Bible scripture na prayer ndo zina shift my thrill. Na still I'm ill na high bidi ni pop my pill. I am a melipa bill na si speak of will.